ekkitinol no gase gool Ibrahima halkere Sodoma e danyeki Isiyaku laatanoji sappo e jeetati no gase goo. Assalamu alaikum mon sobiraaɓe heɗitooɓe, min kofni on be innde Allah jawmu salama giɗɗo komoye faama e ɗoo dow laawol goongaaku ngol o maɓɓiti e o heɓa salama gonduka be maako haa foroye. Min ceyorake gartuki amin hannde ngam waddango on siriya mon ka laawol goongaaku. Nder ekkitinolji men haa tawreeta, en tawino Allah iinani Ibrahima o laato baaba ummaatoore hesre nde diga muuɗum annabo'en e kisnoowo duuniyaaru tammi wurtaago. Amma haa warugo wakkatiyel ngeel, sarratu debbo Ibrahima dañayno ɓinngel dow duuniya tawon, e kanko be Ibrahima fuu ɓe laatino nayeeɓe masin. Hannde min ngoodi taariha kaayɗiniika ka min ngiɗi wolwango on. Haa puɗɗuki taariha ka, en tammi yi'ugo yimɓe tato tammiiɓe yillaago Ibrahima, e yimɓe tato ɓe ɓe ngonayi bana ɓiɓɓe Aadama. Ɗiɗo nder maɓɓe ngoni malaayika'en, gooto maɓɓe boo ɗum jawmiraawo Allah be hoore mum. Yimɓe woɗɓe ɗonnuma Allah waawata wangugo dow lesdi be suura neɗɗo, ammaa wi'anɓe ɗum boofi e ɓe ngejjiti walaa ko salorta Allah. Allah waawi waɗugo koo ɗume sey kalluɗum woni ɗum mo waɗata. Hannde kadi en ngoodi anniya janngugo aayaaje koocaaɗe diga fasluuji feere feere nayi nder tawreeta. Nder deftere laatanooji haa fasluwol sappo e joweetati binndi ɗon mbi'a, to jawmiraawo wangani Ibrahima haa leɗɗe mawɗe haa mamre. Ibrahima ɗon jooɗi haa yolnde suudu laymaaru muuɗum wakkati naange wuli. O tijji, o laari, ndaa worɓe tato ɗon dari to. Nde o yi'i ɓe, o yaawi ngam o fotta be maɓɓe haa yolnde saare. O turi haa lesdi, o wi'i, nayiwa, to mi heɓi mo'ere yeeso ma, useni taa saala saare maccuɗo ma. Sey ɓe ɗaɓɓita ndiyam seɗɗa haa on loota kosɗe mooɗon, ciwtee ɗo les lekki, mi ɗaɓɓitan nyaamdu seɗɗa, cemmbiɗinee ɓerɗe mooɗon, nden tokkee laawol mooɗon to on ngiɗi. Naa ngam maajum njaltuɗon maccuɗo mon na? Ɓe njaabi, huu ko mbiiɗa. Ibrahima yaawi nasti suudu sarratu, wi'imo, law hoo umuudooje kuroori ɗiggundi sappo jiimni wattam seeje. Nden Ibrahima doggi haa nayi hoo inyalbel booɗngel ɗiggungel hokkingel suka. Kanko o yaawi taskitingo ngel, nden Ibrahima ɗaɓɓiti kettungol belngol e ɓiraaɗam jo'ini ɗum yeeso maɓɓe. O dari yeeso maɓɓe les lekki, kamɓe ɓe nyaami, ɓe ƴami mo, toy sarratu debbo ma? O jaabi, ndaamo nder suudu. Jawmiraawo wi'i, fakat mi lortoto haa maaɗa mawri bana jonta. Nden debbo ma sarratu ɗon be ɓiɗɗo gorko, sarratu ɗon heɗito haa dammugal suudu ɓaawo koɗogo. Ibrahima e sarratu ɓe ndotti en, ɓe ɗuuɗa duuɓi en. Al'aada rewɓe ta'i haa sarratu, ngam maajum sarratu jali nder ɓernde muuɗum wi'i, jonta nde nayiwumi mi nanan dakam na? Jawmu saare am kanko boo o nayiwi. Jawmiraawo jami Ibrahima, ngam ɗume sarratu jali wi'i, kadi mi dañan nde nayiwumi na? Woodi ko salori baawɗe jawmiraawo na? Mawri bana jonta mi lortoto haa ma, nden sarratu wondan be ɓiɗɗo gorko. Sarratu huli, ngam maajum o yeddi, o wi'i, mi jalay. Kanko o wi'i, a'a, a jalɗo. Nden jawmiraawo wi'i, gullaali dow Sodoma e Gomora ɗuuɗi, hakke jooɗiiɓe ton mawni masin. Ngam maajum mi yahoyan, mi laara to ɓe kuuwi fakat fodde gullaali garɗi yeeso am, to naanon mi anndan ɗum bo. Nden worɓe gongayliti ndilli Sodoma, amma jawmiraawo dillay ɗon dari yeeso Ibrahima. Ibrahima ɓaditi, ƴamimo, a halkidan goonga en be halluɓe na? Tema goonga en cappanɗe njowo ɗon nder wuro, a halkanɓe bo na? A yaafataako wuro ngam dalila goonga en cappanɗe njowo wonɓe nder maago na? Kayya, a huwata irin ɗum. A mbarda goongaajo be kalluɗo, a hiitooɓe kalkal, waɗataako? Kadi kiitoowo duniyaaru fuu waɗata kiita gonduka na? Jawmiraawo jaabi, to mi tawi nder Sodoma gonga en chapande jo, nden kam mi yafoto wuro fu ngam dalila mabbe. Ibrahima wi, yafam ya jawmirawo, mi hulay wolwan goma min mo mbulwuldi mere e dodde. Tema relli njowo ha gonga en chapande jo, a halkan wuro fu ngam dalila be njowona. Jawmirawo jabi, mi halkatango to mi tawi ton chapande nayo e njowo. Ibrahima tokki wolwango mo wi'i, tema sei gonga en chapande nayo don ton. Jawmirawo jabi, mi halkata wuro ngam dalila be chapande nayo. Ibrahima wi'i, ya jawmirawo tatikku ha mi wolwane, tema chapande tato don ton. Jawmirawo jabi, mi wadata ko dume to mi tawi ton chapande tato. Ibrahima wi'i, ya fam wolwango ma ya jawmam, tema seino gas don ton. O jabi, mi halkatango ngam dalila no gas be. Ibrahima wi'i, tatikku ya jawmirawo, ha mi besda wolwango ma nde wore tan, tema sei sappo don ton. O jabi, mi halkatango ngam dalila be sappo. Nde Ibrahima timmini wolugo, jawmirawo dilli. Ibrahima bo lori ha nokkure mum. Kikide majum malaika en dido go njotti Sodoma, ludu don jodi ha dammugal Sodoma. Nde o yibe, o ummi, o yehi ha mabbe, o sujidi, o wi, barkamon, useni naste sare maccudo modon, balon ton, loton kosde modon. Fajira chup, on ummo, on tokko lawol modon. Be mbi'i, a'a min balan ha babbal. Amma o tori be duddum ha be ngari be nasti sare mako. O wadani be njaram, o tamsi tamseje belde be nyami. Be chiwawa alugo worbe wuro Sodoma tari sare. Derke en enayebe fungari, e ewni ludu be mbi'i mo. Toye worbe warbe hama jemmare nde, wurtin be ha amin, ha min balda be mabbe. Burna worbe ha Sodoma fu be latino ludu en, be don cheyoro nder hakke wol kallungol, ngol Allah tikkanta, larata bana duniyaru ruditindu. Ludu wurti ha mabbe ha dammugal, o mabbi parewal bawo mako, o wi'i, soba en am, ta kuwe kalludum. Ndami wodi bibbe rewbe dido, be anda gorko, acce mi wurtina be ha modon. On kuwa be ko fottani on, amma worbe be ta kuwe be kodume ngam be hotbe nder sudu am. Amma be mbi, wostado anna wari hado a jananno, a yidi hitago minna. Yowa min kuwan ma kalludum ko buri beya. Be billi ludu, be baditi ha be pusa parewal, amma worbe dido go porti jude mudum en, nastini ludu nder sudu, mabbi parewal. Nden be mbumni wonbe yasi fu ha be chomi dabbitidgo dammugal. Warbe dido go mbi'i ludu, to awodi goddo hado, ko esirawo, ko bibbe ma worbe rewbe, to awodi komo nder wuro, wurtinbedo. Min kalkan nokkure nde. Jawmirawo nani gullali duddi dow yimbe Sodoma, ngam majum o neli min halkugo wuro ngo. Ludu wurti wolwani esum en, te anbe biyum en rewbe wi'ibe, umme ngurte nokkure nde, ngam jawmirawo yidi halkugo wuro. Amma esirawe mako tammi o yidi jalnugo be. Nde weti malaika en jawdini ludu mbi'i, umma ho u debbo ma e bibbe ma rewbe dido wonbe hado, ngam ta on kalka nder kita do junuba wuro ngo. Nde o nebi be nangi jungo mako e jungo debbo mako e jude biyiko e rewbe, ngam jawmirawo yidi hisnugo mo. Be ngurtini be, be acci be yasi wuro. Nde be ngurtini be, goto mabbe wi, doggu ngam kisna yonkima, ta yecita, ta dara nder wadi wolfu, doggu ha hosere ngam ta natta. Jawmirawo tobni yite e barudu diga asama do Sodoma e Gomora. O wailiti gure de e wadi wol fu hautade be jodi be nder gure e ko lesdi futni fu. Amma debbo ludu yesiti lati darangal manda. Ibrahima dawi cubu yehi ha nokkure nde o darino yeso jawmirawo. O lari gal Sodoma e Gomora e lesdi wadi wol fuu. O yi'i curde engi e lesdi bana curde bolinirde maapindire. Nde Allah halki gure wadi wol man o siftori Ibrahima. O wurtini luudu jam amma o wailiti gure de luudu jodino. Datari ha kastaka ha ndareten noy Allah hitori berniji Sodoma e Gomora be tomnugo kibrita e yite digam asama. Ha hande bille Sodoma don tawe ha les wendu manda nder lesdi Israila. Tokkitanago hakke nadum hunde wonde. Allah fijata be kita hakke sam. Nder wakkati luttando en jonta en ngidi tokkitingo nder tawreta ha ndare noy Allah hokkiri Ibrahima e sarratu bingel ngel o inani be digam boymano. Nder fasluwol no gase gool bindi don biya. Yo, jawmirawo siftori sarratu huwanimo bana o wiruno. Sarratu redi danyani Ibrahima biddo gorko nder ndottaku mako. Nder sa'ire nde Allah ta'annomo. Ibrahima ewni biddo mo sarratu danyanimo Isiyaku. Nde Isiyaku wadi nyalle jowetati, Ibrahima julnimo bana no Allah umrunomo. Ibrahima wodi dubi temere nde o danyana biiko Isiyaku. Sarratu wi Allah taskaniyam jalede ko moy nani dum jalatam. O wi bo moy yeccanno Ibrahima sarratu don musinina bibbe ngam mi danyanimo biddo gorko nder ndottaku mako. Nda banani Allah hibiniri inare nde o wadani Ibrahima e sarratu digam boymano. Sarratu andirado no bana mo wawata hebugo bingel, danyi bingel, kalkal bana Allah wirunodum. Be indi ngel Isiyaku, bana wiugo odon jala. Amma na yimbe fuu cheyori be danyeki Isiyaku. Bindi mbii, bingel mauni, entama. Nyala dende Isiyaku enta, Ibrahima wadi nyamduji, euni yimbe. Nyande go, Ismailu, Muhajara misrajo danyani dum Ibrahima don fija be Isiyaku misaratu. Saratu yidum o wi Ibrahima riw kordo o be biiko miida bi kordo o ronda be biyam Isiyaku. Hala majum hallima sinha Ibrahima gam Ismailu bodum biiko amma Allah wi Ibrahima. Talardum bana kalludum do derkejo e kordo ma huko saratu wima fuu. Gam der Isiyaku dai golma euna. Amma bi kordo kanko bomi latinan mo ummatore gam o dai golma. Jango majum Ibrahima dawi chup ho i nyamdu e kanya kanya undiam hokkidum Hajara. Wallini dum do balawal mako o hokkitimo derkejo bo o jappitimo Hajara dilli yilo inder ladde Birsaba. Dillugo Ismailu nawi Ibrahima masin amma hani dum lato ngam Allah be hore mu wi kisnowo duniyaru iwan diga asngol Isiyaku na diga asngol Ismailu. Ismailu marnodo dubi sappo e jowi janci Isiyaku e o andano taskara Allah nga wartirgo Isiyaku ummatore maunde tamminde hokkugo duniyaru kisndam. Dume latani Ismailu ayaje tokkotode don biya en o dillidi be dada mako e o jodi nder ladde hornde kombi Misra. Nden o bangi Misrajo Ismailu warti baba Arab en latido konnejo daidado be ummatore Isiyaku bana Allah wirunodum Ibrahima. Ha hande wodi kire hakunde Arab en e Yahudu en bana ko andudon. Be man fu Allah yidi Arab en e Yahudu en e asli duniya fu e odon yelo ummatoje de fuu ngartanamo. So birabe heditobe en ngari ragare siriya men. Amma min non tammi on gi'i kaddo no Allah geto o lati Allah kolnido. Mo lortantako do ko o wi. Sabida man o hiti Sodoma kalkal bana o wirunodum. Engam majum o hokki Ibrahima e sarratu bingel nder nayeku mabbe kalkal bana o inirinodum diga boyma. Kanju wadi Ibrahima wurtini Ismailu ngam ha anniya Allah kasanjatake hewa. Min getti on bewatan go amin hakkilo min don charwino on be ɓernde amin fuu haa kawtanon min nder siriya amin yeeso ɗo. Ngam to Allah muyi, en tammi laarugo taariha ɓurdan ka dow ngeendam Ibrahima, ɗum taariha li'aneeki ɓiyiiko. To on ngoodi jami dow ko ekkitiiɗen hannde, on mbaawan windango min dow laawol goongaaku BP43 Marwa Cameroon. Miɗon lornita ɗum laawol goongaaku BP43 Marwa Cameroon. Sey yeeso, ndaa aayaaje ɗe min ɗaldata ɗe min ɗaldanta on. Jeynitaare Allah ɗuuɗi masin, faamu maako e anndal maako heɓtataake. Moy foti linyugo kitaaji maako, moy faamata laabi maako.